Isithombe sesihlanu isishosha siyaphiliswa izenzo isahlozo sesithathu ivesi lesi lokuqala kuya lesine. Ngelinye ilanga uPetro noJohane baya endlini kaNkuluNkulu esontweni kuyokuthandaza. Isishosha esihlezi eminyango sasizalwe sikhubazekile. Singakwazi ukuhamba sacela imali kuPetro noJohane. Kodwa uPetro wathi kuso, anginalo isiliva negolide, kodwa ngizokunika lokhu enginako. Egameni likaJesu waseNazaret, hamba. UPetro wayeseyibamba lendoda ngesandla sayo sokudla eyisiza ukuba isukume. Ngokushesha izinyawo namaqakala ayo aqina. Wahamba waya endlini kaNkuluNkulu, kwakunguye uPetro usindise lendoda. Amandla kamoya ongcwele kaNkuluNkulu nokukholwa uJesu ikhona okusindise lendoda. Yathola isipho esingaphezulu kwemali.